bitches, yeah. Allo, piga smile cheki kamga pisa tu. Na kulike mekuma kweni tatu. Digitha githi nyasi aga gwadu. Una bend pose alafu na raru. Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.
Simama kete, piga waleke. Tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispa kianguka na yotwende. Hapa ni kudance kubanju kama daily. Simpige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Simpige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.
Goma na unikali unafanya ninu kika. Wabaki ometu sitwa kitu choma mavela. Jutini kesha toka seta baki omehema. Na timimi ndo kadere saita baki mehepa. Na sucheki Doba isha tu bambo unazarudi ya selekta. Lesta shika sana juma bebe wamebeba. Wajambili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selector, pull up selector. Doba isha tu bambo unazarudi ya selector. Lesta shika sana juma bebe wamebeba. Wajambili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selector, pull up selector.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.
Asisi city girl, and I set it for you. Lioko na pity girl, make breakfast for two. Na nbamba ukiwa juu, na unangandisha migu. Na ukitokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool. You want another one, come take it from me. Mebeba motherland, so you dig it for me. So you dig it for me, so you dig it for me. So you dig, so you dig, so you dig it for me.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tattoo.